African princess.
Ni yule boy can't be easy. Niko na Abba. Yeah,
Abba. Abde wako nivunjia dabu, zuri wako unendana na tabia. Acha washangae mama, vitu vingi nitakufanyia. Girl, you're my number one, baby. Hakuna mwingine anayenifa. You know you're the only one, baby. Nataka tufunge pingu za maisha. Shafika muda kwa kata vicheche. Safanya ununeza kufanya ucheke. Wazazi ndugu marafiki waleti. Nikuvalishe pete na
I wanna marry you, baby. Would you marry me, girl? I wanna marry you, baby. Would you marry me, girl?
I wanna marry you, baby. Will you marry me, boy? I wanna marry you, baby. Twashangaze.
Twashangaze. Twashangaze. Twashangaze.
Unaponyanywa mina kanyaga juani kivuli ni sina tena mashaka wasiwasi sielewa ni nao juu yako ni wanyota yako dawa yako nacha mapepe punguza maseke basi darling nidekeze niteke tuwazi dikete basi darling I wanna marry you baby will you marry me boy I wanna marry you baby will you marry me boy
I wanna marry you baby will you marry me boy
I wanna marry you baby
Tashanga
Basi baby twende honeymoon
Unachotaka
Sema nipo hapa beautiful
Staki bata
Minachokitaka wewe tu
Ondo wa shaka
Umempata mume baby boo boo
I wanna marry you baby Boy you